chinye. Yeah, 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 see the boy man is spoiler. Dr. Mundu na T-Box. Dr. Mundu na T-Box. Kwenye mamba hawa koskenge. Uya man is for my tembe. Jambo la msingi ya mene, 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 mene mola. One is so. Kwenye mamba hawa koskenge. Uya man is for my tembe. Jambo la msingi ya mene, 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 mene mola. One is so. Yani bola nchili geto ncheki TV. Nje waswahili wamezidi. Alafu nakubali siwawezi. Hata manis pona nakubali. Bola nchili geto ncheki TV. Nje waswahili wamezidi. Alafu nakubali siwawezi. Hata manis pona nakubali. Tell me why. Why. Tumuombe Mungu siku zote tutaskika. Amini noma noma ila namini 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 Mungu ndo anajua e. Ah namini 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 Mungu ndo anajua e. Kwenye mamba wa koskenge. Oya man is for my kembe. Jambo la msingi amini 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 mola. What is so good. Kwenye mamba wa koskenge. Oya man is for my kembe. Jambo la msingi amini 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 mola. What is so?
Thanks to my mama, thanks to my papa, thanks to my Lord, Olohumba Idunia. Thanks to my mama, thanks to my papa, thanks to my Lord, Olohumba Idunia. Mike ni kama tuzo ambao nimebarikiwa na jamii ni mimi mwamba yupita tafanikiwa na wapenge shapenye kwa Plaza Street basi katika bebe. Na wapenge shapenye kwa Plaza Street basi katika bebe. Fredo,
tell me why. Tutaskika, tutaskika. Tell me why, why. Tumuombe Mungu siku zote. Tutaskika, tutaskika.
Tunapilika, pilika, pilika, pilika. Tunapilika, pilika. Tunapilika, pilika, pilika, pilika. Tunapilika, pilika. Tunapilika, pilika, pilika, pilika. Tunapilika, pilika. Pilika, 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 tuna pilika.
Kwenye mamba wa kostenge. Oya man is for my kembe.